Kruger. Yeah, sure. Ngithi sebenza kanzima wabamphendela wena. Sebenza kanzima wabamphendela nini. Sebenza kanzima wabamphendela nini. Ukuthi nalendlile, ukuthi nalendlile. Sebenza kanzima wabamphendela wena. Sebenza kanzima wabamphendela nini. Sebenza kanzima wabamphendela nini. Ukuthi nalendlile, ukuthi nalendlile. Sebenza kanzima wabamphendela wena. Sebenza kanzima wabamphendela nini. Sebenza kanzima wabamphendela nini. Ukuthi nalendlile, ukuthi nalendlile. Sebenza kanzima wabamphendela wena. Sebenza kanzima wabamphendela nini. Sebenza kanzima wabamphendela nini. Ukuthi nalendlile, ukuthi nalendlile. Ukuthi nalendlile, ukuthi nalendlile, ukuthi nalendlile man. Ukuthi nalendlile. Ukuthi nalendlile. Ukuthi nalendlile, ukuthi nalendlile, ukuthi nalendlile man. Ukuthi nalendlile. I sugar man. Hey yeah sure. Hey yeah sure. Hey yeah sure. I sugar man. Hey yeah sure. Hey yeah sure. Hey yeah sure. I sugar man. Abantu bangithanda angazi ngiyenze. Isimo sibucayi akizikhethe. Bafuna ukungibona ovulikhethe. Lalela bhala phansi asiyiqale phansi. Ibamba umthetho iplan umsetho. Kai kapakai ama-alakai. Bonke bayakhala bakhala ngala heist. Ashawu mama angazi ngiyenze. Abantu bangithanda angazi ngiyenze. Isimo sibucayi akizikhethe. Bafuna ukungibona ovulikhethe. Lalela bhala phansi asiyiqale phansi. Ibamba umthetho iplan umsetho. Kai kapakai ama-alakai. Bonke bayakhala bakhala ngala heist. Ngithi sebenza kanzima wabamphendela wena. Sebenza kanzima wabamphendela nini. Sebenza kanzima wabamphendela nini. Ukuthi nalendlile, ukuthi nalendlile. Sebenza kanzima wabamphendela wena. Sebenza kanzima wabamphendela nini. Sebenza kanzima wabamphendela nini. Ukuthi nalendlile, ukuthi nalendlile. Sebenza kanzima wabamphendela wena. Sebenza kanzima wabamphendela nini. Sebenza kanzima wabamphendela nini. Ukuthi nalendlile, ukuthi nalendlile. Sebenza kanzima wabamphendela wena. Sebenza kanzima wabamphendela nini. Sebenza kanzima wabamphendela nini. Ukuthi nalendlile, ukuthi nalendlile. Abantu bangithanda angazi ngiyenze. Isimo sibucayi akizikhethe. Bafuna ukungibona bavulikhethe. Lalela bhala phansi asiyiqale phansi. Ibamba umthetho iplan umsetho. Kai kapakai ama-alakai. Bonke bayakhala bakhala ngala heist. Ashawu mama angazi ngiyenze. Abantu bangithanda angazi ngiyenze. Isimo sibucayi akizikhethe. Bafuna ukungibona bavulikhethe. Lalela bhala phansi asiyiqale phansi. Ibamba umthetho iplan umsetho. Kai kapakai ama-alakai. Don't get by a car, like a car, like a car, like a car, like a car.